Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ku bakunzi badusangira ijambo ndabasuhuje. Hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ku wa mbere w'icyumweru nibwo urukiko rwihariye rwashyizweho n'umuryango wa Afrika rwakatiye uwahoze ari perezida w'igihugu cya Chad Hissen Habre gufungwa ubuzima bwe bwose. Urwo rukiko rukorera i Dakar muri Senegal rwasanze bwana Hissen Habre ahamwa n'ibyaha by'indengakamere byakozwe muri Chad mu myaka 8 yamaze ayobora icyo gihugu, no kuvuga kuva mu 1982 kugera mu 1990. Hissen Habre yakuye ku butegetsi na Idriss Déby ahita ahungira mu gihugu cya Senegal. Uretse gushinjwa kwa Hissen Habre muri Senegal, uwahoze ari perezida wa Cote d'Ivoire Laurent Gbagbo n'umugore we Simone Gbagbo nabo bari mu nkiko. Umugabo Laurent Gbagbo araburanishirizwa irahe mu Buholandi, naho umugore we Simone Gbagbo araburanishirizwa mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Nabo barashinjwa ibyaha by'ubwicanyi, guhohotera abaturage ndetse no kwica urubozo n'ibindi. Hafi yaho muri Burkina Faso, uwahoze ari president Blaise Compaoré nawe yakuye ku butegetsi. Ubu igihugu cye kiramukurikirana kivuga ko nawe ashinjwa kwica abaturage mu buryo bunyuranye. Hirya no hino mu bindi bihugu bya Afrika hari aho abaprezida cyangwa se abahoze ari abaprezida bagiye bakurikiranwa n'inkiko kubera ibyaha bakoze mu bihugu byabo. Ariko kandi icyo umuntu yashimangira ha nuko perezida w'igihugu ubwe cyangwa se umugore we si bo ubwabo bigaragara ko bakoze ibyaha nyirizina bivugwa. Akenshi ibyinshi muri ibi byaha bikorwa n'abantu bakorana hafi n'abo baprezida cyangwa se n'abandi bantu bakoreshwa n'abo bayobozi mu nzego zo hasi. Ariko nanone birumvikana umuyobozi n'umuyobozi. Iyo havugwa ibyaha mu gihugu runaka, umuntu yari umuyobozi niwe ushinjwa ibyo byaha. Mu kiganiro cy'uyu munsi natumiye impuguke ebyiri mu by'amategeko na politiki ngo tuganire ku bijyanye n'amasomo ikigwa umuntu yakura kuri rubanza rwa Hissen Habre. Ku ruhande rumwe ku mugabane w'Uburayi natumiye
Innocent Twagiramungu, ndo umwe muhunganira abantu mu by'amategeko mu nkiko hano mu Bubiligi nk'umwavoka.
Ndabasuje cyane Maitre Innocent Twagiramungu, murakomeye?
Turakomeye, ndabashuje namwe mwese bumva ijwi rya Amerika ndetse n'abanyamakuru mwese b'ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Maitre Twagiramungu. Hano ku mugabane wa Amerika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika twatumiye indi mpuguke mu by'amategeko, gusa muri uyu mwanya ntaraboneka, turakomeza tumushake. Ariko gato mbahereyeho Maitre Twagiramungu Innocent, amakuru yuko uwahoze ari perezida wa Chad Hissen Habre yakatiwe gufungwa burundu kubera ibyaha by'indengakamere yakoze ayobora Chad, nk'umunyamategeko ukomoka ku mugabane wa Afrika mwabyakiye mute?
Urakoze Etienne Karekezi. Navuga ko Afrika ibaye nk'iteye intambwe mu kugerageza kudagumya gukikira ibyaha cyane cyane byakozwe n'abantu bakomeye baba baragize uruhare rukomeye mu kuyobora ibihugu. Sinafurika gusa, navuga ko mu by'ukuri mu mateka y'isi ari ubwa mbere umukuru w'igihugu yakatirwa agakatirwa urubanza nagacibwa urubanza n'urundi rukiko rw'ikindi gihugu. Ntabwo byakunze kuba mu mateka y'isi, nkambona rero cyari nk'iki ari kitegerezo Afrika itanze ukabigaragara ko ari intambwe navuga ishimishije mu kugira ngo abanyafrika be gukomeza kujya bacibwa imanza n'inkiko z'ibindi bihugu by'abazungu byabye bihugu bwabyo cyangwa se z'abinyiko mpuzamahanga bamacibugo bashobora gushyira bakaba bazivugiramo nkeka ko mu by'ukuri Isenabre bamukatiye gufungwa burundu
kuba twumva metre twagira mungu Hiseni Abre yahagaze cyangwa se yakwiye ku butegetsi bwa Chad yashize imyaka myinshi kuba twumva benshi bakiri bato mu by'ukuri cyo urukiko rwamushinje rwamuhamije ni iki n'ibyaha biteye biti
urakoze Hiseni Abre bamurega ko ku butegetsi bwe hishwe abantu barenga 40,000 bakaba rero mu by'ukuri hari imenyetso byinshi ko bigaragara ko ariwe ku giti cye ndetse nawe yahaga amategeko babigizemo uruhare bakaba banamenyaga kuba yarishe urubozo abantu barenga 200,000 bakurikiye cyane iki kirego cya Isenabre ndakeka ko wibuka ko hari ikirego bahabwe n'ibyo n'iryo honyura rye ndetse n'ubwicanyi bigize kurega hano mu Bubiligi bagendeye ku rya tegeko twita Loi Universelle byatumaga abantu bagira mu Bubiligi ibyaha byakozwe mu bindi bihugu abacitse ku icumu rero n'imiryango yabo bari baratanze ikirego hano mu Bubiligi ariko mu by'ukuri mu Bubiligi muzi ko itegeko baje kurisubiramo kubera ko bari babonye ko abategetsi bakomeye barimo abategetsi ba Israel ndetse n'abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika abantu batangiye kubarega hano mu Bubiligi basanga Ubiligi butakomeza n'iryo tegeko n'ibibazo bya politiki bwashaka kugira bituma iryo tegeko mbese basa nk'aho barivoma barishyiramo amazi barihindura ubusa bituma rero birego byari byatanzwe sinahise nabwaye n'ibindi byari byatanzwe cyane nk'icyayi cya Netanyahu ndetse navuga n'icyari gihari cyarega Perezida Kagame bidakomeza gukurikiranwa hano mu Bubiligi niho rero nyuma yaho abo bakurikiranaga Isenabre bagerageje uko bashoboye kose kugira ngo babe babona ubutabera muri Afurika igihugu cya Senegal rero yari yarahungiyemo nkaba navuga ko cyagize ubutwari kugira ngo kibashe gukora muziko anyeti zari zimaze igihe kirekire ukaba ari urubaye urubanza rukomeye cyane rumaze amezi 10 rukurikiranwa
ndumva umutumire wacu wundi hano muri Amerika agomba kwageze kuri telefone muratwumva Claude Gatebuke
ndabumva mukomere
ye nange ndabasuje kandi murakomeye cyane
ye mukomere cyane
namwe mwakurikiranye ikatwa ry'urubanza rwaho zari president wa Chad Hiseni Habre muri hano muri Amerika mwabyakiye mute ko uyu mugabo akatiwe gufunga ubuzima bwe bwose
kuba harabonabaye n'urubanza ni igikorwa cyiza cyane byaradushimishije nkatwe bakora mu bintu byo guharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu cyangwa se twaba twarabonye ubwicanyi bwakozwe n'abandi bantu cyangwa n'indi mitwe ifite imbaraga ubu ngubu bitari yakurikiranwa bitanga n'icyizere ko n'abandi bayobozi muri Afurika bica abaturage bahonyora ikiremwamuntu bakubakora uko bashaka bakaba bica bagakiza nabo bazageraho bagakurikiranwa bitanga icyizere cyane cyane ikindi cyiza cyabayemo ni uko byabereye muri Afurika muri iyi minsi ishize abaperezida bo muri Afurika bamaze iminsi bavuga ko bashaka kuva mu rukiko mpuzamahanga ruri muri mu Buholandi barurega ko rukurikirana abanyafurika gusa icyo ni igikorwa cyiza cyane kubera ko ni ngombwa ko abantu b'abanyafurika bagiye bapfa bicwa n'ubutegetsi bubi ari abategetsi bariho ubu ngubu bagomba kuzakurikiranwa byanze bikunze igihe nikigera bikaba bitangariye icyizere ko inkiko zo muri Afurika zatangira no gukurikirana abayobozi nk'abo ngabo nubwo bifashe igihe kirekire
byiza ko mwembi muzamuye ijambo mugira muti ni urubanza rwabereye ku mugabane wa Afurika metre twagira mu ngo mu bigarutseho mu kanya namwe kandi nibutse batwumva ko Hiseni Habre akatiwe mu gihe undi muntu wahoze ari perezida mu gihugu cya Afurika muri Cote d'Ivoire Laurent Gbagbo n'umugore we Simone Gbagbo ubu nabo bari mu nkiko Laurent Gbagbo araburanira mu Buholandi naho umugore we Simone Gbagbo waraburana mu gihugu cya Cote d'Ivoire metre twagira mu ngu ubu buryo kugira ngo aba perezida turavuga n'umugore wahoze ari perezida bashyirwe imbere y'inkiko ku buryo bugaragara gutya ni impinduka butabera ku mugabane wa Afrika?
Urakoze, navuga ko harimo impinduka nubwo bwose usanga nyine tutaragira ku ntego nyakuri yo kugira ngo bibe ubutabera, kubera ko hari igihe bizamo ibintu byo kwihimura ugasanga abagiye ku butegetsi bashobora kugushaka kubikora kugira ngo bakinyize abo basimbuye. Icyo navuga nuko nk'ubutabera bukozwe n'igihugu kitagifite na guverinoma idafite inyungu muri ibyo bintu bwakwizerwa cyane kurusha uko bwari ubutabera bukozwe n'abasimbuye abo bamaze gutsinda ku ngufu. Navuga cyane cyane nk'ibi bya Bagbo, ikibazo cya politiki cyabaye na Alassane Ouattara yashyigikiwe n'ibihugu byishakiraga inyungu z'ubukungu muri kiriya gihugu, byabigizemo hari rukomeye cyane ku buryo no mu gufatwa n'uko urubanza rwe rwa Bagbo ruri kugenda irahe ubona bifite ingufu cyane cyane z'Ubufaransa busa n'ubugenda rwivanga mu butabera. Bigaragara ko urwo rukiko rw'irahe, urwo rukiko mpuzamahanga mpanabyaha adafite ubwigenge na gatoya, ariko ku byerekeye kuba byonyine Bagbo yaburanishwa cyangwa se n'umugore we niba hari ibyo akurikiranyweho mu bwicanyi bwabaye niba yaburanishwa, nta kibazo mbifiteho cyane, byagombye gushoboka. Ariko twagombye gutera intambwe muri Afurika, ibyo bintu bikabasha gushoboka cyane cyane wenda nk'umuryango w'ubumwe bwa Afurika ubugizemo uruhare kuba rwashaka nk'igihugu cyakora ubwo butabera kugira ngo bitaza kuzamo ibintu bimeze nko kwihimura ubutabera ntibubashe kuba. Nicyo navuga muri iki gihe cyane cyane ko dutegereje kuri rubanza rwa Bagbo rurimo amabanga menshi cyane rutangiye kuvugisha benshi amanga mburengereka ko mwumvise abatangabuhamya benshi bari barijeje kutazavugwa, nabwo bigaragara ko hari ibintu byinshi bashaka guhishahisha no kuba bahisha ukuri, ariko byarabaturikanye. Reka dutegereze amabanga menshi ashobora dushobora kuzamya kuba ari rubanza. Mfite ubwoba cyane cyane ku kuntu rurimo kugenda, ariko ku byerekeye kuba rwabyo ntacyo nabivuga uretse kuvuga ko ari byiza ko twagumya kugira ngo tubiteze imbere. Ziza ni mbi kubera ko urukiko mpuzamahanga rusa n'ukoreshwa n'ibihugu by'ibihangange biruha bituma rukora biruha amafaranga, ariko muri Afurika twagombye kugerageza kugira ngo Union Africaine umuryango w'ubumwe bwa Afurika ubashe kugira nka bije zawo udahabwa amafaranga n'ibihugu by'i Burayi, ubashe kuba wakwibonera bije zivuye mu bihugu bya Afurika, noneho washyiraho inzego zigenga nka kuri dufite urukiko rwarusha rugageza kubungabunga uburenganzira bw'ikiremwa muntu ku mugabane wa Afurika. Ariko tugira tugira ibibazo bya financement bigatuma inzego nyinshi za Afurika zitigenga, nyeka ko ari cyo kintu gikomeye cyane. Ntabwo Afurika yabuze amafaranga kuko dufite ari amabuye y'agaciro menshi cyane, dufite ari petrole, hari ubukungu bwinshi cyane ariko ukomeje kwibwa n'ibihugu bya matsihugu. Afurika ikwiye kugerageza kwemera kabitamo byinshi kabona ubwigenge busesuye bwa politiki ndetse n'ubwo mu bukungu, kugira ngo tubashe kuba twanagirana kuri ubwo butabera twakora muri Afurika tutagombye kugira ngo abanyafurika bamugane bakomeze kugaraguza hagati n'abantu babikurikiraniye inyungu zo muri Afurika.
Ni ikibazo gikomeye cyane
bakuraho abaperezida bamwe bashyira abandi uko bishakiye.
Kuba twumva mbibutse ko mukurikira radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. N'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikro Netienne Karekezi. Uyu munsi twaganiye ku ikatwa ry'urubanza rw'uwahoze ari perezida w'igihugu cya Chad Hissène Habré, urukiko rwihariye rw'umuryango wa Afurika idakari muri Senegal rwakatiye ku wa mbere w'icyumweru gufungwa burundu kubera ibyaha yakoze cyangwa byakozwe muri Chadi ari perezida mu gihe cy'imyaka 8. N'urubanza rwahagurukije abantu, imiryango n'ibihugu byinshi. nk'umuryango Human Rights Watch wa hano muri Amerika kandi uburenganzira bwa muntu hariya mu rubanza rwa Hissein Habre wakoranye cyane n'abantu bakozweho biciwe na Hissein Habre. Uyu muryango watanze ubutumwa ugira uti Habre amaze gukatirwa, umuryango wagize uti iminsi y'abategetsi bakandamiza abaturage babo biba imitungo y'igihugu bagahungira mu mahanga bakajya kubaho mu mudendezo iyo minsi yararangiye. Bwana Jean-Claude Gatebuke, amagambo nk'aya Human Rights Watch abumvisha iki?
Ngewe amagambo nk'ayo ngayo anyumvisha ko hari icyizere no kubona ruriya rubanza rwarabaye byonyine. Icyangombwa ni uko haba urubanza, niba umuntu aregwa ibirego bikaza akiregura yatsinda ari urubanza koko rwigenga mu rukiko rwigenga agatsinda akabaho muri uwo mudendezo we, cyangwa se yatsindwa aganirwa ibyo yakoze. Ubwo nibwo butabera, ntabwo butabera ari ukuvuga gusa ko umuntu ahanwa kandi nta bimenyetso bihari byo kuba yahanwa. Gusa ni byiza ko n'imiryango mpuzamahanga nka Human Rights Watch cyangwa n'iyindi yifatanya n'abantu bagiye bagwa muri ubwo bwicanyi cyangwa babucikaho kugira ngo bafashe kuzana ubwo butabera. N'abaregwa kandi nabo bafite uburenganzira bwo kuba baburanirwa bakabona bavoka bo kubahagararira kugira ngo urubanza rugende neza. Gusa ni ngombwa ko amajwi n'abantu bapfuye batibagirana, ko byanze bikunze iyo mpinduka izaza. Sinavuga ko bihindutse ubu ngubu ko ari automatique, ariko byibura biratangiye kandi bibereye muri Afurika. Ndakeka nta handi nzi byigeze bibana ubwa mbere, nabyumva abadiktateri benshi bagiye bavaho barisha abantu bakimukira mu bindi bihugu bya Afurika cyangwa se Burayi no mu bindi bihugu ku isi yose, bakabaho nta muntu bakurikiranye. Ubu ngubu nibwo Abanyafurika batangiye gukurikiranwa muri Afurika. Hari abagiye bafatwa nka Charles Taylor, nawe uri mu rubanza muri Irahe, nawe yafatiwe muri Afurika ariko ntabwo yaburanishijwe muri Afurika. Bizaba byiza igihe Afurika imanza zaho zizaba zifite ubwiyunge buhagije, atari nk'ibyo metri twajya mu bavuze by'uko wenda umutegetsi ujeho yihimura kuwakuyeho akamuhana akoresheje inkiko, kwa kundi mbese umuntu akandamiza akoresheje amategeko.
Ni ingingo ikomeye muzamuye Bwana Bagatebuke. Na metri twagira ngo mukanya yizamukiyeho agira ati kwihimura nicyo kibazo, kubera ko nk'uko turavuga cyo kwihimura, ariko uwasimbuye Hissein Habre muri Chad Idriss Deby nawe ibyaha by'ubwicanyi bimuvugwaho. Arasane Ouattara wasimbuye Laurent Gbagbo muri Cote d'Ivoire nawe amaraporo yagiye atangazwa ko nawe hari ibyaha byo kwicana byo gutoteza abantu cyangwa se byo kuba kubica urubozo bimuvugwaho. Maitre Twagiramungu, turebe ku batuye akarere k'ibiyaga bigari, ibi byaha nabyo biravuga ku baperezida bagiye basimbura abandi, duhereye mu Rwanda, mu Burundi, muri Uganda, muri Congo, aho hose abaperezida bayobora ubu ngubu bavugwaho ibyaha baba barakoze mu kwihimura kubo basimbuye. Amasomo yavamo na yahe Maitre Twagiramungu?
Amasomo navamo ni uko mu by'ukuri abaperezida bakora gutyo usanga babikora kubera ko baba bavuga bati dushyikiwe n'ibihugu bikomeye byatumye tujyaho, ariko bakibagiza ko mu by'ukuri ibyo bihugu biba bikurikiranye inyungu zabyo ko ejo n'ejo bundi bazagiraho ngaho bakakureka nk'uko bagiye bareka abandi bose. Muzi ko nta muntu wakoreye bamasibwa kurusha Mobutu, nta muntu wakoreye bamasibwa kurusha Basavimbi n'abandi, ariko bagiye barangiza nabi. Ku buryo rero nk'aba amasomo twakura cyane wenda kuba ishobora kugira amahirwe kuzagera kuri iyo myanya mu minsi iri imbere, uko basezerera uwo muco wo kumva ko wo gusuzugura abaturage, kumva ko ushobora kubica uko ushatse, kubera ko mu by'ukuri uvuga uti mbo kubaho kwanjye ntabwo mbikesha abaturage, n'ejo bundi nshobora no gukoresha amatora nyoreshwa, ariko mu by'ukuri igihe cyose ndabashyikiwe na bariya abantu nzakomeza ntegeke. Abantu bakumva ko ubutegetsi kuko bugomba kuzagira bugatangwa n'abaturage, icyo gihe nta n'umuntu uzongera kuba afite inyungu yo kuba yakwica abaturage kuko azabakeneye amajwi yabo, kandi hakaba ari inzego zituma atayiba. Bizatuma bitwara neza, biri imbarutso yo kugira ngo abaturage bubahwe, abayobozi bumve ko babereye abaturage, abayobozi bumve ko bagomba gukora kugira ngo abaturage bagire imibereho myiza. Nta n'umwe utajwe kuko bo bagira nabi, ari uwo bishe, ari uwo abasigaye mu muryango we, ntibazamutora, ari aho bahutaje ukundi imbyo twaze tuvuga byo kwica abantu urubozo ibyo bintu bizavaho cyane yego uruhare rw'abanyafrika nakwita abantu be generation bagomba kuzayobora Afrika muri icyo gihe bakenewe n'inkunga y'ibihugu bya matibihugu byagombye kumva ko abanyafrika basigaye bafite abantu benshi bajijutse nyuma y'imyaka irenga 50 wigenge busa nk'ubutanzwe n'ubwo ari ubwigenge bw'igicagate akiri igikoroni ikorwa ku bundi buryo mu by'ukuri ku buryo usanga abayobozi ba Afrika bameze nk'abacakara bamatse ibihugu icyo gihe kigomba kurangira tukazagira tukumvisha bamatse ibihugu ko ari mu nyungu zabo ko muri Afrika naho haba amahoro ko intambara bari badushoramo dupfamoko y'ubusa n'izindi nyungu z'ako kanya abanyafrika bamaze kugira ubwenge ko batakibikeneye n'intambara tugomba kurwana natwe ubwacu mu mitima yacu no muri bene wacu ariko tugomba bose cyane cyane kurwana n'amatsibu kugira ngo babashe kuturekura bwo bwigenge ntibumve ko bagomba kuba ari igihe bashyiraho za guverinoma bashya bategetsi bakajya bashyiraho n'abagomba kuba ba minisitiri n'ahantu hose hanyuma bagakingira ikibaba abo bashaka kwica abaturage kuko na legitimite yabo ni ukuvuga gituma baba ku butegetsi mu by'ukuri babagekesha amatsibu icyo ni ikindi gihe nacyo tugomba kuzasezera ariko nyeka ko Afurika imaze kugira intiti zihagije twazagombye kureka ibyo kwita ku gifu tukageza kureba icyateza imbere Afurika kuko twebwe tuba dufite igihe gito cyo kubaho kuri iyi si.
Ndabashimiye mbete twagira mungu ariko muvuze bampatse ibihugu cyane ariko abaperezida kenshi iyo bashinjwa ibyaha si ukuva ko ari bo mu by'ukuri babikoze byose ibyinshi bikorwa n'abantu ba hafi bakorana abantu abo baperezida baha ubutumwa kugira ngo bakure ibyaha kera kabaye bikaba mu izina ry'umuperezida runaka none se Jean Claude Gatebuke abantu bakwanda n'abaperezida mu buryo bwa hafi akenshi nabo imanza nk'iyi hari igihe zibageraho bakaburanishwa bagahanwa hari isomo bakura hanga ku buryo bagira bati biriya bintu biteye ubwoba kuba uwahoze ari perezida akatirwa gufungwa burundu
bagombye kurihakura niba batanaryumvise cyangwa batararibona ko niyo byaba ari itegeko umuntu yaguhaye ufitemo responsabilite yawe ku giti cyawe yuko wafashe iryo tegeko ukemera kurikora ntabwo umuntu akubwiye ati genda ukandagire kare yagahinja ukice niba ari n'itegeko ntabwo ugomba kubikora niba ubikoze ugomba kwemera ibihano bijyanwa n'ibyo ngibyo ni nabyo aho metre twagira mu gwego kaga nyine iyo uhereye hasi usanga ari abantu bo hasi babikora babitegetswe n'abo ba president b'ibyo bihugu tuvuge twari turi kuvuga mu biyaga bigari nko mu gihugu cy'u Rwanda muri Uganda no muri za Congo ntabwo ari abo ba president bagenda ngo bica abantu byabo ariko abo bayoboye baragenda bakabikora bitewe n'uko babitegetswe n'abo bayobozi abo bayobozi nabo babikora kubera ko bafite protection y'ibyo bihugu nyine byampatse bihugu bikomeye ari nacyo kintu mu nshingano zacu dufite tugomba gushyira ahagaragara uruhare bampatse bihugu baba bifitemo kugira ngo nabo ubwabo cyane cyane abaturage bo muri ibyo bihugu babyumve bumve ko cyane cyane nk'ibihugu nk'ibi nka dutuye muri Amerika abaturage bishyura amataxe bumve ko taxi yabarimo kujya ku bategetsi bari kuyakoresha kwica abantu kandi abo baturage batabishyigikiye noneho bikagenda bimanuka bikagera ku muntu kuri uwo muntu wo hasi n'umuntu wo hasi wemeye itegeko kavuga turi ya mwana barambwiye ngo nimwice ndagenda mwisha cyangwa uriya mukecuru cyangwa umuntu wari we wese ugikice akumva ko nawe azageraho akabikurikiranwaho ko atari ibintu bizahagara ni ukuvuga rero ko harimo ni byiza ariko harimo n'ikintu giteye impungenge kubera ko abantu kenshi bahutajwe bagira ubwoba bwo kugira icyo bazabikoraho cyangwa kwigaragaza kubera ko abo bayobozi bagenda bakurikirana umuntu wese ushobora kuba umutangabuhamya kugira ngo nawe bamukureho bamurangize ariko icyiza nyine isomo twakuyemo hariya nuko umuntu wagize ibyago nka biriya atagombye guhagarara ngo arekeraho urumva imanza zagiye zipfa mu Bubiligi zipfa mu bihugu byinshi ariko byageze aho muri Senegal birakunda icyangombwa ni uko abantu batava ku izima batarekeraho bakomeza kugeza iyo zitabayigezeho kugeza ubutabera bugezweho
noneho twanzure metre twagira mungu hari ingingo mwembi muhurijeho mu kanya ngira ngo ngarukeho nashimangira cyane kubatwumva abaperezida ubwabo sibo bakora ibikorwa by'ubwicanyi hari igihe bavugwa ko babikoze nka nk'iki kirego cya Hisseni Habre kimwe mu byaha byamuhamye urukiko rwavuze ko yakoreye ibyamfura mbi yafashe ku ngufu umugore wari ufunze ngo baravuga inshuro enye turetse aha cyacyo kigaragara kuri perezida ubwe aba perezida bakwanda n'abantu ba hafi ngira ngo muri uyu mwanya yatwuve ikibazo nk'iki cyo gufu cyo kuba umuprezida afunzwe uri umwavoka mu nkiko inama cyangwa se isomo mubona abajyanama ba hafi ba perezida abantu bakwanda n'aba perezida ku buryo bwa hafi icyo bakumva hano ni iki mu byukuri
urakoze mu byukuri hari ibyo twita mu mategeko ufite responsibility ntabwo ushobora kuvuga uti bari abantu barabikuze sinari imbirimo kandi ufite ubafiteho ububasha bukomeye kandi bigaragara ko nushatse no kubeshya kwenda utabahaye amategeko yo kubikora ariko usanga anketi wenda zigaragaza ko waba waramenye ibyo bantu mukorana ba hafi bakoze ukabyihorera ukabikingira ikibaba ntubace urubanza niyo ushatse kubajyana mu butabera amategeko mpuzamahanga bagomba kureba niba urubanza waba wakoze rutagamije kugira ngo abo bantu bakingira ikibaba urubanza rumeze nka rumwe rwa ibingira bakoze mu byo kwica abasenyeri bakamukatira byanyweshwa kugira ngo babuze urukiko mpuzamahanga rwarusha kutaziga urwo rubanza imanza nk'izo ntabwo zikunda kwemerwa biba bigaragara rero ko mu by'ukuri kubera ko ufite umwanya uyu n'uyu ukaba abantu bakoze ibintu wenda bakuye bahaye amabwiriza cyangwa se utabaye amabwiriza ariko ntacyo wabakozeho biba bigaragara ko ugomba gukurikiranwa kubera umwanya wa responsabilite uburimo bikaba rero bitanga amasomo nk'uko tumaze kubivuga mu kanya arinjye ari n'agatebuke nuko nabo ukomeje kubikomuzaho ari ku bantu bari muri iyo myanya ari abakuru bakuriye baha amategeko cyangwa se bakwiye no kubacyaha cyangwa se kubashyira mu butabera niyo babikoze bizeye ko umukuru wabo azabakingira ikibaba ariko wenda atabaye amabwiriza bikaba binatanga amasomo no kuri abo bantu bose batakuma ko ingoma izahora irambye ni amasomo tugomba gufata gusanga kubera ko ubutegetsi buryoha cyane butuma abantu benshi baba nk'abasazi bakumva ko buzahoraho burundu ko bafite uburenganzira bwo gukiza no kwica abantu uko babishatse nta kizabakuma mu nkokora ariko rero nk'uko tubibonye bucya bwitwa ejo hari igihe n'ababakingira ikibaba bakorerwa mpuzamahanga ejo bahindura politiki bakavuga bati mureke tureke biriya bihugu nabyo bituze ntabwo demokarasi izagumya kuri iwacu gusa ngo dukomeze duteze akavuyo ahandi twibira mu nduru bakareba uko inyungu zabo z'ibihugu byabo zakubahirizwa mu rwego mpuzamahanga no mu butwerane n'ibyo bihugu bindi ariko ku bundi buryo butari bwa gikoni zine ho kugumya gucinyiza cyane cyane abanyafurika tugisinziriye
Maitre twagira mu Ginosa ndabashimiye cyane
ndabashimiye namwe kuzi byamvika
Bwana Jean Claude Gatebuke namwe nagira ngo twanzure kuri ikibazo kijyanye n'irikatwa ryo rubanza rwa Hisseni Habre ho ari president wa Chad mwe turebye abo tubwira cyane mu karere k'ibiyaga bigari abatwumva icyo bakuramo n'iki
abona aheraho n'abayobozi abategetsi abaperezida bo mu karere n'ababakorera ko bagombye kurekeraho kwica urubozo abaturage bo mu karere kuko ari ibintu bifite ingaruka ahubwo bakabisabira imbabazi bakihana hake noneho icya kabiri no kubwira abaturage ko nta kwigera tuva ku izima na rimwe mu gihe turimo gushakira ubutabera abantu bacu bagiye bicwa n'ubutegetsi bubi bicwa n'abadiktateri bumva ko bazategeka bakabaho igihe cyose cyangwa se bafata igihugu ho ingwate bakumva ko byanze bikunze niba bavuyeho n'igihugu kigomba gusenyuka ni ukuvuga rero ko tugomba gufata urugero rwiza rw'abantu nk'abariya bari barakandamijwe bamwe baravunaguwe abandi barafashwe ku ngufu abandi barafunze imyaka myinshi cyane ariko bakavuga bati byanze bikunze tugomba gukurikirana ubutabera natwe niko tugomba gukora nk'abaturage basanzwe nibyo somo njyewe nakuyemo ni nacyo numva uretse n'isomo ni icyizere ko birashoboka nubwo bwose bishobora gufata igihe kirekire birashoboka bishobora kugerwaho
ndabashimiye cyane Bwana Claude Gatebuke ku bisobanuro muduhaye
Murakoze cyane.
Inshuti namwe mwatwumvaga muri uyu mwanya ndabashimiye, namwe kandi nkuko mbikora igihe cyose mbasaba kutugezaho ibitekerezo byanyu ku bibazo binyuranye bireba akarere mutuyemo. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi, mwese kandi mukomeze mugire ibihe byiza.